Koma ganja.
It's Marsha, the rhythm boy.
Koma ganja. Koma. Ayo.
Download music at nyasavibes.com.
You know. So, ati no cigarette. Last of Sasuta cigarette. Last time I go, you cannot be see. Kutamangit sana ni polisi. Hama banda machisisi. Sana pangitse license. Kuka bandila jango potuluka. Kuwana mbusi mongangango. Iwe lasima kwa kwa softiba. Nilini ganja ni poteleko. Lelo ndatuka wa sasuta. Mutu wanga hundi kwende seko. Deire, deire. Banda kakanja ganga iwe kama kala kajamba kwa chepa koma kambavu kuiwe kujewa ni klamu kozo sinta programu lantosi, lantosi chup, hayo ne ufila banjuka banda kakanja ganga iwe kama kala kajamba kwa chepa koma kambavu kuiwe kujewa ni klamu Kozo si nja proklamu Lantosi, lantosi Chup, aya Nakuza usabande Chup, tema uba unga benge hey. Koma iwe unabanda Aba ufona ubande so Chup, nakuza usabande Iwe, tema uba unga benge Chup, koma iwe unabanda Aba ufona ubande so Softiba, softiba Nakula kanja ku 23 Aneba wanga ni alasi Galama zao nzanga na bisi Softiba, softiba Nakula kanja ku 23 Aneba wanga ni alasi Galama zao nzanga na bisi Nde ufila banju kabanda kakanja ganga iwe Kama kala kajamba kwa chepa kwa kambavu Kuiwe kujewa ni klamu Kozo sinta programu Lantosi, lantosi Chup, ayo Ke ufila banju kabanda kakanja ganga iwe Kama kala kajamba kwa chepa kwa kambavu Kuriwe kujewa ni klamu Kozo sinta programu Lantosi, lantosi
More fire
Chup, ayo
Last man Wachambwa manga manyumba Last man Ama munena walaiza Ama jaganja lindibanja Teile ntumba masanja Ni president ali kusanja Last man angonjanja Softiba, softiba Dagula kanja ku 23 Softiba, softiba Dagula kanja ku 23 Aneba anga ni alasi Dalama zao nza kanabisi Aneba anga ni alasi Dalama zao nza chisisi Chup!
Nde ufila banju kabanda kakanja ganga iwe Kama kala kajamba kwa chepa kwa kambavu Kuiwe kujewa ni klamu Kozo sinta programu Lantosi, lantosi Chup! Ayo! Nde ufila banju kabanda kakanja ganga iwe Kama kala kajamba kwa chepa kwa kambavu Kuriwe kujewa ni klamu Kozo sinta programu Lantosi, lantosi Chup! Ayo!
Download music at nyasavibes.com